hapa.
Niwe wedu unanimego gaga. Nishike gala sita waipinga. Nishike gala sita wairinga. Niwe wetu me want it more. You are the girl them you make me cry. Everything you do you make me high. You're so fine baby unanifana. You and me tunafanana. Girl you're better than them. Girl you're my everything girl. Girl you're better than them. Girl you're my everything girl. Kukata pilu, pili unanifai. Toto tena kila, mimi nisha die die. Unavyo katika baby. I see you, we siwa kawaida. Mie unatoka planet gani we. Ukweli unanivutia. And you matiga, toto unashape. Umenipiga, mimi nisha die die. Kusi dhani naji die die. Mime kusaka kila time time. I wanna see all my timeline. Wakati nivukuru uja kibaginda. Wata wanikala gimi duvu.